lendlela andina msebenzi nawe nguwe wazi kethe lalendlela.